check C on the beatbox. Oh, yeah.
Mm. YB. Trexy, the hype
it's
kid.
Your boy, YB.
Later, Fifite.
Angelina, mana Zambia, wa mujenga ni mgeni. Angelina, ona nana, mfunangale mkazi wangu. Inenika kuona mutima, boom, 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 mfunangale mkazi wangu. Kalemba gale nkalata ya chikondi, mfunangale wangu. Angelina, wa mujenga ni mgeni. Angelina, mfunangale mkazi wangu. Chape deni na kuona iwe na tulo tansa cinema tuona ine. Nikati nikone paka nikulota iwe. Sinizaka leka paka nkale wanga iwe. Vomela bebe nego twale kwa mama. Diwe misheo nikukonde nga Obama. Utima wako sinza pwanya nifaleza. Angelina uzinya nipa. Uwa milongala mkazi waba King Shaba.
Hot girl.
Cutie pretty will you be my lover. Girl, chame ayo jate. Angelina will you be my baby.
Angelina mana Zambia wa mujenga ni mgeni. Angelina ona nana mfunangale mkazi wangu.
Inenika kuona mutima boom 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 mfunangale mkazi wangu. Galemba gale nkalata ya chikondi mfunangale wangu. Angelina wa mujenga ni mgeni. Angelina mfunangale mkazi wangu.
Kala mamuna wako. I wanna make you feel so special. Please can you be my girl? Angelina eh, Angelina eh. Fintu chita ala baby filampenya. Angelina eh, Angelina eh. Fintu chita ala mani filampenya.
Can I hold you forever? And I promise you kukusia never.
You and I need forever, forever. Angelina, can you be my love?
Angelina mana Zambia wa mujenga ni mgeni. Angelina ona nana mfunangale mkazi wangu.
Inenika kuona mutima boom 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 mfunangale mkazi wangu. Galemba gale nkalata ya chikondi mfunangale wangu. Angelina wa mujenga ni mgeni. Angelina mfunangale mkazi wangu.
Angelina, umutu mwanga wanipa sapazo. Na kuili watch kondi ngati lazo. Niza using a story, not imazo. Wanitenga munga mowa waku kanzo. Wasokoneza munzi wonze Angelina. Walenge sana banda mula gelo wina. Koma uyende, munga uvina. Diwe onveka olos waku ziwa zili. Angelina bad, Angelina bado. Ninga funo ngara koche yako shadow. Vintufa pacharo, chabino pacharo. Diweweka chapino pano pacharo.
Angelina mana Zambia wa mujenga ni mgeni.
Angelina
ona nana mfunangale mkazi wangu.
Inenika kuona mutima boom 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 mfunangale mkazi wangu. Galemba gale nkalata ya chikondi mfunangale wangu. Angelina wa mujenga ni mgeni.